chonge bube kai chonge bube kai chonge bube komia e bube mo be ayiri mo ke je be ayiri mo e ze mo be ayiri mo o ke je be ayiri o
Can't you get away? Can't you get away?